Allô, allô, allô. Ici chaud. Je me dis à la meilleure. Moudaou. La pointe à Bob Bandisha. Maboyao. Saoudiani. Ici. Fumé du Bob Zazi. Toa, Zazi. Mamonye Simu. Mamonye Waleti. Mamonye Kouiliwa. Mamonye Kalita Rawama.
Mwana mwasane anapinga sausane wakina na jadu atujue kiuntane kama watu lakini mashetane kibichi tunacheka nao tunakula nao tunaishi nao mafanikio yetu kupata tukikwao bado tupo kibao mamu kwa nanuna sio lepo zao sio lepo zao chuchu dosese 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 tuwe tupaga wana kitu. Wakati mwenyewe na kitu. Siwezi paga wana kitu. Wakati mwenyewe na kitu. Haijalishi nashika chemka pepa seko. Bola nisame ni petu. Kole kwa uto. Muna ubinadamu na kiasi. Wanapimpia mafasi. Babu yao sina machapo natoka kijampasi. Kitani msela mafe. Nakubale kajikiri. Nasema ukweli. Yuna beri ya kumfiri kizase. Napapala sese wawati. shoboki. Hit a pretty kiss out in Toyao.
Set them for your right, set them for your stuff. Welcome, we are going to my party party now. I'm from San Jose. I'm from San Diego. I'm from the West Coast. Oh, yeah. Oh, I'm from the machine. Chanikia, a 60, and so much show. Tupaki, a Kikadinari, and so much show. A Puga, a Petia, a Tauro, a Batista, Kimara, Tucho, Naranjo, Cholila, Tedere. Chidometuki, Nyama, Kizati, Kitempo, Chikopa Mandolari, Manso Mushu, Chetu Chetu Mexica Kiuni, Chetu Chetu Mexica Masela, Chetu Chetu Mexica Machisi Botikuri, Chetu Chetu Mexica Kiuni, Chetu Chetu Mexica Masela, Chetu Chetu Mexica Machisi Botikuri, What's up, Monsieur? My shock, I've been a damn tonight. Binadam lasema when I need some. Binadam lasema with the farm. Binadam lasema when I need some. Binadam lasema with the farm. My shock have been a damn tonight. My shock have been a damn tonight. Nachanika, my shock have been a damn tonight. My shock have been a damn tonight. Tutu. Want some more show? I'm going to go to the hospital. Poor, but it was a